sei shirin onde wana kuwa budu sataka dabusa takatifu iwewe bana wenye uhai wande wana nisaidie, chukua utukufu wako, wasailie. Umesailia shida.